burapre.com.
Wanangu leo tunalewa, tunalewa, tunakesha club. Leo tunalewa, tunalewa, tunakesha club.
She's a fighter pa Nikiwana
Asenita pa
Bifi unayijua pombe we Paka unasema soda ta Nimweza kotu waga kinywaga pombe Na kuwaga na mashamsham Wanangu mnayijua pombe kweli Paka mnasema soda tam Mimweze nyutu waga kinywaga pombe Na kuwaga na mashamsham Wewe ita, hebu ongeza pombe sisi leo tupo wapa Magodolo tumeweka maji lwa tulali tunakesha Wewe ita, hebu ongeza pombe sisi leo tupo wapa Magodolo tumeweka maji lwa tulali tunakesha
Oh la 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 la, oh maisha ni kufurai Oya maisha ni kuenjoy Oya wana kwa ina kupoa, se kwepo tupepole Oya wana kwa ina kupoa, masnichi tuwa pedole Nasema leo tulio, wekira mtu na dedi wake Wekira mtu na pesa zake Wekira mtu na danga lake
Bivi unaijua pombe we, paka unasema soda ta Mimweza kotu waga kinywaga pombe na kuwaga na mashamsham Wanangu mnaijua pombe kweli, paka mnasema soda ta Mimweze nyutu waga kinywaga pombe na kuwaga na mashamsham
Basi tuende selebuka, selebuka Selebuka po katikati wecheza kama umelewa Ni wanangu selebuka, selebuka Selebuka mzuka ukipanda webe pelusha bendera Ni wanangu mecheza style zote sijaona ya butterfly Kama vipi cheza po kati nioneshe Wenipe za butterfly, za butterfly Nioneshe za butterfly Za butterfly, fanya unaluka za butterfly, za butterfly Wecheza za butterfly, za butterfly Atali, watoto wakirwa Awenu kumwamba, awapishebi kayome Wekindita, abusu nukwe
Anikiwa na mwanangu shizo fighter Ameneje supporti, kukutuwa the J-Stereo Oh, oh.